Katima Swag Music.
It's a brand new one. Kiku Fosala, Fosala. Hey, yo, Mr. Miley. Alongside One Boy Do. Katima Swag in the house. Aston and G. Do you feel us? Do you feel me?
Nanyeni musike malupoto la hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Nanyeni musike malupoto la hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Kupilo utetafale bumane kwanu. Lunani kubukoma. Upilo buteta fale bumane kwanu, lunani kubukoma. Upilo buteta fale bumane kwanu, lunani kubukoma. Upilo buteta fale bumane kwanu, lunani kubukoma.
Usike mwali mina hamulu potolo hanga. Kipeto ni upilo walu na waichonga. Mulimu luamu kupanga katata. Akoni kukutima hauveleka katata. Luaipulu kusha kubata sakucha. Musike mwali vanyeni mina mkalu fitai. Mina onafako na ene mpepwa. Neke mkeneli kolwa muna kulufita. Mwendi mukale pili kuitulu kusha. Kona mukafita fale vofa folufita. Luna lukalezi kwa mapolofita. Luna tababalo ineke wakalukuta.
Mwenyeni musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Mwenyeni musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Luna nyalu hulile kale. Alusa saba manyando. Luna nyalu hulile kale. Alusa saba manyando. Upilo buteta fale bumane kwanu, lunani kubukoma. Upilo buteta fale bumane kwanu, lunani kubukoma. Upilo buteta fale bumane kwanu, lunani kubukoma.
Upilo
buteta fale bumane kwanu, lunani kubukoma.
Kite musofela yeni mile musa. Kuluke kulu wakiwe na yaka ikolisai. Uza boss wao ya usava. Uka kubulele la kulikina ya sava. Kumanyando twa minatoru tuwinile kale. Itata fale chwa ni laifi kushwa ilu kole. Chwale mane muluke la fela kulupotela. Lumivo niseze mkuli luska mipatela. Lwa mitambanga maluke kulu wanga fomi nyopi. Mupuala lile musianga vupiro dipi. Kuluna ai kweli prize ya vupi. Tule chwa ni kuluna avushoti vupi.
Nanyeni musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa.
Nanyeni
musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Upilo buteta fale bumane kwanu. Lunani kubukoma. 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 Nakomoka batu banibuzanga. Kuli upila chwaniko. Kalavo yaka kubona. Kikuli nani ketile. Lunani alo baba ulu. Akuna sespala. Mina mubanana. Kona mupepiwa. Upilo wakaki wa mina. Mina mubanana. Mubanana. Mina mubanana. Nanyeni musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Nanyeni musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Upilo buteta fale bumane kwanu. Lunani kubukoma. 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 Nanyeni musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Nanyeni musike malupotolo hanga. Kuli mwendi mwalukolisa. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Lunanya luhulile kale. Alusa saba manyando. Upilo buteta fale bumane kwanu. Lunani kubukoma. Upilo buteta fale bumane kwanu. Luna ni kubukoma Upilo kutata fale bumane kwanu Luna ni kubukoma Upilo kutata fale bumane kwanu Luna ni kubukoma
Mr. Mind the Network Eyo Chico B I see you Ukai ukai Zaku fita zende Eyo Boy do Andaji I see you, any boy. I see you. Let's go, let's go. It's another one, another new hit.
Kachima Swag Music.
Download it with sadmusicblog.net.